abantu abasukka mu 10 bajjanjabiddwa endwadde ez'enjawulo omubadde n'omusujja gw'ensiri mu lusiisalo ebyobulamu olwakubiddwa ku lutikko e Lubaga n'olwakulembeddwamu aba Quality Chemical Industries Limited, kampuni enkozi y'eddagala ly'abantu n'ebisolo. Olusiisira n'olwetabiddwamu abasawo abakugu mu byobulamu okuva mu ddwaliro e Lubaga olunaku lw'eggulo lwagendereddwamu okwefumiitiriza ku musujja gw'ensiri malaria ogutuga abangi mu nsi yonna nga ne wano gukyeriisa nkuuli. Ekiwandiiko by'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna kiwaale organization biraga nti wakati w'omwaka 2023-2024 abantu abasoba mu bukadde 13 baakwatibwa omusujja gw'ensiri so nga abantu 1,624 bafa omusujja gw'ensiri okusingira ddala mu kiseera ekyo baali baana bato. Babadde yogerako eri abantu bakatonda abeetabye mu lusiisira luno Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Kitaffe Paul Ssemwogerere ng'akiikiriddwa mu Nsenya Lawrence Ssemusu agambye nti omusujja gw'ensiri ye mutemu akyasinze okutugumbula bannayuganda kwe kusaba abantu beekebeze omusujja guno bamanye obulamu bwabwe bwe buyimiridde ate n'okulwana ennyo okuuma amaka gaabwe n'okuziyiza ebyo n'ebireeta omusujja gw'ensiri.
It is a silent and a persistent enemy that visits our homes in the night, striking the most vulnerable among us, our children, our mothers, and our elderly. In Uganda, malaria continues to claim tens of thousands of lives each.
Akulira ebyobujjanjabi ku ddwaliro e Lubaga Sister Dr. Grace Nanyondo agambye nti abantu bakyanyoomerera ddala omusujja gw'ensiri n'okusinga ennyo wano mu bibuga olw'endowooza enkyamu gye balina nti ensiri zisinga mu byalo ekitali kituufu.
Because in urban setting like ours, malaria does not always present in ways people expect. There is a common assumption that cities are safer, but the data and our daily experience quite a different story.
Alipoti kwata ku musujja gw'ensiri ze nti kuli bantu 10 kubaako 10 ababadde b'omusujja gw'ensiri wano mu Kampala n'emiriraano omuli abakyala abazito, abaana abato, abantu abakola n'abayizi era omusujja guno guleetedde abaana okulwala ensigo. Ssenkulu wa kampuni ya Quality Chemical Industries Limited Ajay Kumar Pal ng'akiikiriddwa Harrison Kigundu avunaanyizibwa ku bakozi yebazizza nnyekerezi okufaayo ennyo eri obulamu bw'abantu emyaka gyonna abasazeewo okumanya bye bayimiridde mu byobulamu.
Nga bwe mumanyi nnyo musujja gwa malaria wadde tugamba abaana abato naye n'abakulu tukizudde nga tofunye early diagnosis and treatment gukuleetako obuzibu bw'amaanyi. So ffe tuzze wano mu kampo eno okulaba nga awareness is done, abantu bamanya, abantu beekebeza.